angazi kunjani kuwe. Kodwa mina ngiyithola kunzima uguqula inkambiso mkhuba engezinhle eyisuke seyinamathele kimi isikhathi eside. Kahlehle, uma sawuthembeka kithi uqobo lwethu kuyinto eqhalile ngokwamandla ethu ukukwenza. Ngiqale ngikubingelele ngomkele futhi engosini yethu eFresh, ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Lokho kusibekela into eyinkinga. Ngoba izwi likaNkulunkulu ligcwele imithetho yokuphila, ukuphila okuhle. Akuthathe lona nje. KwabaseFesi 4 verse 32. Maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane, okwazi ke ukuba ungaphikisana lokho. Uma ufuna ukuphila impilo enhle, ufuna ukuba impilo yakho icwazimule kulo mhlaba. Uma ufuna ukuba yinxusa elethembekile likaJesu Kristu, nebala, umele ukuba neyibele nothando kulabo baseduze nawe. Nebala, umele ukubathethelela, hayi kanye nje kuphela, kodwa kaninginingi njengokuba uJesu washo. Kodwa kuthembeke kulokho. Esikhathini lakhona kunomuntu owenza ubula kuwe, kumbe elokho ekuhamba ngemumva. Uyukuthole kulula kanjani ukumthethelela lowo muntu ngokuphindelela? Esuke sikudinga leso sikhathi ukuba ngaba nothando nentethelelo kubo. Sidinga amandla okukwenza. Ngakho, ake kunike lonke leli vesi liphelele kanjalo namandla akulo ngasekugcineni. KwabaseFesi 4 verse 32. Maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane, njengalokhu uNkulunkulu wanithethela ngoKristu. Ubukhulu bokusithethelela kaNkulunkulu ngokunikela ngendodana yakhe kuleso siphambano buyinto emangazayo namagama angeyakwazi ukuchaza ekubeni thina sasimone kangaka uNkulunkulu. Nguyena isizathu sokuthi kungenzeka ungamandla okwamnawe. Vumela uJesu akuguqule. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla. Lilodwa igama uzolibhala izwi elifresh.